mai wasqualulutando mundo onyambo sodinga swayo wokubazi bakhethe yena mai wasqualulutando mundo onyambo sodinga swayo wokubazi bakhethe yena.
When I wake up.